Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde altinere noga e jeɗɗi lewru juillet hitande 2015 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyyi miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yummor waygalo no Humdjiro won to ɓoggui jamɗe to on compétite wiide ɗum wonon kaldat e kawral ngal faɓe ƴeewa hono yimɓele kanɓe tawede ley ndeɗo walde fa hande ɓe pamra e dow hen ɗum wono kabaru yimɓele kanɓe tawede ley ndeɗo walde. Ko heewe gueɗe ɗe fof holliti wiide wakkati jonani milino milo foti fof ko dartete ko heɓe dow hen woɓɓe dow kolliti wiide won kajaɓe yaltinde woɓɓe ley hen fa gatta ɓe jiiɗi. Dentengal bale rewɓe ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide kamɓe wakkati joni o koɓe gattaka e ley ɗum woni hono yimɓele kanɓe tawede ley walde nde fa hono kaldal e kawral ngal hani yarde yesso an nandi hono ɓe beltaki ley hen wakkati joni o ɓe kolliti wiide ilde kaldal e kawral ngal fuɗɗata nde rewɓe eleɓe keedinama caggal. Len dipone Claude Verlon hono jeɗoɓe Franci jeɗoɓe haalaji farensokoɓe ɗiɗon ɓe hulitan wede wakkati joni walde huminide dow inde mabɓe ɓe mbiyaɓe kaja hunde laaɓa fa paama yallo hoɗowaɗi so ɓeɗo mbara to kidal to keña ɓe jiide ɗum won hoorejo leydi Franci ndi o François Hollande sakiraɓe ɗi won kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande bibbi similla moɗon e heɗade. Kawrital tataɓal faɓe ƴeewa yallah hono walde nde joƴƴinte yimɓele kanɓe tawede ley walde faɓe ƴeewa yallah hono kaldal e kawral ngal hani yarde yesso ngal ɗo kawtal e ngal hanno wadde noga e goho lewru juillet ndu ngal timmaya ley noga ɗiɗi lewru juillet ndu micciteɗen wiide ɗum timmoyi faale cakkiti yontere nde ka fa hannden ko dartete ko heɓaka dow hen saabi de gueɗe ɗe pamra hono yimɓele kanɓe tawede ley ndeɗo walde ɗum woni walde noddirtende plateforme nde ɓe kollitiwide kamɓe ɗo mabɓe ɗo wala fo tiɗalaji jiyaɗi ley hen tiɗalaji ɗi ley gueɗe goɗɗe ɗe jiya kanko noddirteɗo Fahad Agal Mahmoudo yo secrétaire général gacca keɗe ko haali do hen do faccitan barki sise
ko hosi fa saggina golleji jonde nde ɗum woni pelle tongude kaldal e kawral ngal ñande sappo e joyyi lewru me ɓettinu ndu e dow inde sema ɗe pelle ɗiɗi kay fuu e ley walde sema nde jaati ɗe jeeya kaldal e kawral ngal facciti fa laaɓi wiide pelle tati tan kani tawede e ley jonde nde ɗum woni gouvernement fedde nodditirtende plateforme nde kañum e nde sema nde lebbi sariyaji capanɗe joyyi e jeɗɗi e capanɗe joyyi e jetti kaldal e kawral ngal kolliti wiide tonguɓe ɓe tan kani tawede e ley fedde kande jokkitade golleji ɗi nana ɗum ko jiyaton ko ɗum saabi mbina ɗi tiɗallaji sema holliti wiide ɓe jar raki ɗe baale natta e ley walde mabɓe nde gam ɓe kolliti wiide baale ɗe jambike ɓe dow koɓe jarri tongude ñande sappo e joyyi lewru mendu ɗum waɗi so golleji kumaniɗi heƴade yimɓe kanɓe tawede e ley fedde nde donki yuɓɓade fa hande tiɗallaji mawɗi taykitaka e ley walde plateforme nde ko heewi e mabɓe dardi men pelle ɗe natta plateforme ka men kollitiɓe tan kanƴe pelle tonguɗe ɗe e ley walde sema nde ɗe jeeyaka e ley walde plateforme nde.
Goto e ɗum walde sema signiɓe kaldal e kawral ngal e sappo e joyyi lewru mai ndu wakkati joni o holliti wiide hono ko kaldal e kawral ngal wondi e tabede ko won gueɗe goɗɗan dara fa jaltina hen yimɓele woɓɓe gatta ɓe jiiɗi ley hendu holliti wiide wakkati joni o yimɓele fo yimɓele ɓe furdano gondi e yiidede ley hendu holliti wiide o milno milo foti fo ko dartete ko heɓe dow hen kanko noddirteɗo Mouhamadou Ousmane Ag Mouhamadou ɗum o yo secrétaire général walde nde ɓe noddirta CPA nde keɗe ko barki sise faccintine en dow hen
rafi kawral kanngal ittede ngal ɗum woni wona yarrade tawdede oɗo na oto kaldal ngal tongama ana waji mbini e homfu ɗum jaɓanal ngal ka won yimɓe gonɓe e ley pelle ɗe anni yiɓe yaltinde yogaɗo fa yettoyade e tonguɓeɓe jaati ɗum wawaka waɗede hana ɗum ko ɗum saggina golleji jonde nde ka e ley wattu joni o jama o fof fuɗɗiɗ famude yaltinde yogaɓe ɗum wala fuu ko wawi fabade e ley dabareji heɓugol jam ñiɓuɗo ndenno ana hani ko kala ɓiɓɓe leydi ndi fuu tawe e ɗi golleji fe goto hanaka yaltinede fa yettoyade e tonguɓeɓe jaati e ley wattu joni o jiide ɗe ana gondi e jokkitede jabuji tendiniɗi heɓama e ley majjum saabi de jama o fuu wondi e dande wiide laawi ceekaɗi e ley kaldal e kawral ngal ana hani jokkitede ndenno tabagol sariyaji talkuru ndu waji mbinike e homo fuu
suroɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓe eɓe jaar eɓe dara wiide wakkati joni o hunde hono kone saggi ko iɗum yaafi ɗum wono kanko keƴaɗo seediya wole leydi meɗen ndi momi noddirta Saka Abdou Touré o holliti wiide sa ƴeewi wakkati joni ɗum wona hono ko kalifa ɗum yetto e nokkuji goɗɗi ley hendo holliti wiide ɓe gondi e yiidude e gueɗe ɗe fo ɓe ƴeewyal hono ɓe gatta fa ko dartete ko heɓe ley balɗe garoje ɗe min noddi ɗum wono guɓe noddirtoɗe agent waɗɗe wala fo koɓe kalidu hen wakkati joni o dentengal bale rewɓe ley leydi meɗen ndi wakkati joni o ɓe ciini sinaɓe gatte ley kaldal e kawral ngal ɗum wonno walde kande joƴƴinede nde beete hande ɓe jiide yimɓele jeɗoɓe kabaruji ley nokkuoɓe ɗum woni kanko laamiɗo dentengal bale rewɓe ley leydi meɗen nde holliti wiide ila nde kaldal e kawral ngal fuɗɗata nde rewɓe elɓe ɓe keedinama caggal kanko noddirteɗo madame Dombiya Mama Koyta kanko no hoorejo ndeɗo walde keeɗe ko haali do en to facci tan Ousmane Dikko
min daadi rewɓe keeɗa ley kala ɗo dabere ɓamete ko nayani e deƴƴere nde min kollitinɓe wiide e rewɓe jiyaka fay goto e keƴaɗo bale rewɓe noddaka ley dabere nde hanane feewi ko ɗum fuu daɗɗe tawe rewbe dawri Dakar men jabata miden jidi rewbe nanne e le dabar nde fu yo darne amen men darti dande amen de miden jidi du dande le hen famen kalde ko nayi e seriaji jinganoji men miden jidi andede ila e pudode kardande men kettinama sara
sakira boron bali litri mi jojo modo hello amen bembal andingal mi noddirta face Facebook
tamani
jislen dipone Claude Verlon fa hande dum wonde honjere fa be jaw yalla hodo wadi so jonkiji mabbe di karbato kidal to leedi lewru novembre hitande 2013 wakati jono do no walde humininde dum wonon do inde jislen dipone Claude Verlon be jidi Kenya François Hollande to France to be kolitiwi wakati jono be kajab e pama dum labbine fa dum laba du yalla hono wadi so be do jado be kabaruji didon bara to kidal to kanko noddirte de Pierre Yves Snyder oyo kalo do inde dum wonon walde noddirti to de jislen dipone kede ko
miɗen gikkani heɓde taguma hesaji gongaraji ƴiwde nde Christlen e Claude Nanga warde wattu mo tewji mabɓe jiita ɗum waɗi ley leru gota e silmaji capanɗe nayyi e joyi o wattu ana horsi sanne saabe waɗi ley gallure nde haɓatoɓe France goni e muɗum ley ko tonga ko sikke wala kabaru mum martama kumpa ko yaawi yimɓe politique Mali yettinoɓe kabaruji France heƴaɓe leydi France martinama kumpa mayde Christlen e Claude nde silmaji seeɗa tan caggal nanguede mabɓe kra han ko woni manda ko yimɓe yogaɓe marti kumpa mayde mabɓe ley silmaji nogay tan caggal nanguede mabɓe ley taika muya ɗum yo landuleno ndenno ɓanguinde talki gonɗi ley hawjude batte siri leydi walla en heɓde jaabuji saabe ley larme golle mum yo huttinde ɗo heewi ley ko tonga e bindi ko mbiɗo gikkani ɗum wallan golle o nayorade heydi toon fa ɓanguina ko woni gonga
ɓe kollitiwi ɗum won sukaɓe janggoɓe jande dow duwrele leydi meɗen ndi eɓe mbawi windude ɗum woni inɗe mabɓe soɓe jeehi so faɓe jooɗiki dow ordinateur ngaji ɗiɗo ɓe tawa le mali fo e manggal muɗum leyen wakkati joni ɗo no walde huminide haqqeji sukaɓe janggoɓe jande dow duwre nde ɓe kollitiwi ɗe ɓe beltiki dow hen sanne du ɓe mbi wakkati joni ɗum ɓeyt ɗum ɓuyta hono ko sukaɓe tampata wakkati fusana mbindo ko fa hande ɓe gaɗi noddago fewde laamo o faabo ɗon sukaɓe gomɓe ley keriduji ɓe ɓen du no mbawi wadde so mbinir inɗe mumen kanko noddirten Abdoul Salam Togoloyo jokko ɗum woni hoorejo ayam kede ko haldi do hen do faccitango barki sise
dabareji kasi piyaɗi ɗi miɗe mila ɗum yo hunde lobbere fa sanne saabi ɗum waran ɗum ɓuyta kala tiɗallaji pawiɗi e dow sukaɓe janggoɓe jande dow dowwuro nde saabi sa ƴeewi hewɓe mabɓe waɗan ɗo ko foti jonta e jonte fa yuɓɓo inɗe ɗe hiɓɓa tawe ɓe bindaki ndennon miɗe miila kala kutteji tongiɗi e ɗi dabareji ɗiɗi santi godunoɗe ɗi misalu suka janggowo gonɗo e ley keredu to internet wala ana wawi yaade ley ngallu fu ɓurɗo ɓadade windoyo tawi wara e bamako ndenno eley majjun menen komin dardi e laamu o ɗum woni ɓe piya kala dabareji koɓe mbawi fiide fa golleji ɗi yuɓɓo hunde fu ko suumi men e ley majjun ɗum woni kabaru internet o min dardiɓe ɓe gaɗa kala koɓe mbawi wadde fa internet o heɓe kala e ley kereduji meɗen ɗi fuur
Union européenne e gouvernement Royaume Uni e leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe jeelo ɗon ne les réseau ngaji meɗen ɗi e puɗɗiran ɗo ɓurem ɗo walde nde wona e jeeyallamu noddirtende dasa wakkati joni wolitaweɗe ɓe gondi e waɗode to kawrute mawɗe to ɓurem toɓe ƴeewa yallah hono ɓe gatta fa ɓiɓɓe Mali fu nara damal gotal jaltira damal gotal ley ɗeɗo kawre to do wolitaweɗe ɓe gaɗanno ɓe gatta fofa cakko yallah Iblis ajane leelo hakkude jaaleñi gonɗi toon ɗi gadilandinɓe oɗo golle ɗum won walde ministrement wonde ley leydi meɗen ɗi gal Moussat Ay koɓe anni wattude le hen kono yaafa milioji sappo e goho CFA caggal muɗen gardan faɗo tumbutuɗoɓe koltiri ko yaata sukaɓe jokkolɓe capanɗe joyom kañum gondi ekkintine toon wakkati joni fa mbawa dorbade toon mobile aji lanniɓe oɗo golle ɗum no walde humininde kibaru golleji ley leydi meɗen ndi ley henduɓe kollitiji so ɓami fa sukaɓe tiliki le oɗo golle ɓe kukke toon ɗeroji kollitiji wiide e mbawi donnude to mobile aji woɓɓe du noddiri permis caggal muɗe gardan faɗo kuli koroɗoɓe kuli tiwide wote waɗi toon fa faame ɗum kajaɗo kanɗo laamade toon kibaru jaguji mabɓe ɗi toon ley hendu hollitawere sa ƴeewi gottiɓe toon ɓe saɓami ley temedere fu ɓe ɓurta yimɓele capanɗe joyom e goho ley henduɓe kollitiɗ ɗum gonnoɓe dartude hoore waw kan jawanno fa yimɓele temedere e capanɗe joyom e nayom lanniniɓe oɗo golle ɓe kollitiwi du sa ƴeewi wakka nde oɗo golle waɗanno nde wala fu wono bonadaji jiyaɗi ley hen caggal muɗe gardan faɗo jenne ɗo kawtal on wonde wadde toon wakkati joni faɓe ƴeewa yallah hono ɓe lanninirto toon haqqeji ɗum wono rewɓe kañum ko nandi e muɗum leygal ɗo kawtal ɗu ɓe ƴeewan yallah hono jama o fo hani fondire toon ko foti yimɓele capanto toon iwrile baale haalanane kañum nokku noddirteɗo sini e ñaala kañum e ley to jenne to ko woni fana ngal ɗo kawtal ɗu faɓe ƴeewa yallah hono wakkati joni ɓe cekirta ley hen ɗati fa tawe rewɓe waɗa fan mbawi fondire to lanniɓe ngal ɗo kawtal ɗu won walde noddirtede aga kan mudde ngardan fa do kuli korodo kasebe kuli tiwide kenyan kawrtal wadi ton fa pammine do wonono bonandaaji ngadoji fewde e robe so bami fa basiji di ngadi leleedi ko woni fa na ngal do kawrtal du fa yimbe le ngob rewbe le ngob tombe be pammine do wonono bonandaaji ngadi fewde robe wakande tiida laydi gonno le sa hal leedi meden di lanne be ngal do kawrtal wonono waddi ne be no dirta amnesty o pindire juude amnesty international tagal mudde ngaran timini ren fa do kuccala do be koltiido ko fujaata yimbe le tema der do won laami be kibaru doktor en kanye ngondi e famine to wakkati joni faabe de yal honobe jokkitirto nyoobe ngombe tombe li laamu kuccala o fu e mangal mudu ko ni faana ngal do kortel du faabe pammina do won doktorobe ngombe tombe beediro to ande lanniibe ngal do kawto do won doktorore wonde to kuccal to ne segrab do kadde nyalom hande kabaruji meede di ka fa hande kedde hedaade hon andirden no de seeda yewtere meden de ana wodi